Oriena. Timbanga wana zara mnai karikare ukanga shinga wapanga o wapana Oriena.
Thank you. Yeah.